cyarasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga kuri rya Amerika kuri mikoro hano i Washington buri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi ni umwihariko mu biganiro byacu nk'uko mwakomeje gukurikirana muri isanga kuva icyorezo cya virusi ya corona gitangira, ntitukibasha kubahamagara aho muri ngo mutange ibitekerezo byanyu, mubaze abashyitsi bacu icyo mwifuza. N'uyu munsi ntibiradushobokera, gusa turizera ko mu biganiro tubategurira cyangwa tubasubiriramo bibanogera. Niyo mpamvu mu biganiro by'umwimerere tuzabagezaho kuri uyu munsi muri uku kwezi tuzabasangiza bimwe mu byaranze amateka y'u Rwanda. Ni amateka rimwe na rimwe n'amakuba yagiye ahekura imiryango y'Abanyarwanda kugera n'aho imwe izimira burundu. Turabararitse, tuzabagezaho urukurikirane rw'ibiganiro kuri ayo mateka. Ibiganiro byateguwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Ubwo mu kanya Venuste, ijambo rizaba iryawe.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi ku batumva kuri uyu mwanya. Intandaro y'ibiganiro n'ubushake Ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Iyo umuntu asubije amaso inyuma ku byaranze u Rwanda, asanga harabayeho umuco wo guhishira ibyabaye no kwimakaza ikinamico ndetse n'ikinyoma, kigahinduka umuco karande mu mibereho y'Abanyarwanda. Reka Claude Ganja Munyamagana atubwire ingero nkeya zibyaranze amateka y'Abanyarwanda bitavuzwe, bitatangajwe uko byabaye.
Mu mateka ya kera y'u Rwanda twavuga nka coup d'état yo ku Rucunshu mu mwaka w'1897, gukurwa ku butegetsi kwa Musinga no kumuca mu Rwanda mu 1931, akajya mu Kamembe, akahava Jimoba mu burasirazuba bwa Kongo. Impinduramatwara yo mu 1959 yatumye ubwami busezererwa bugasimburwa na Repubulika mu 1961. Coup d'état yo mu 1933 yakuyeho Repubulika ya mbere igasimburwa n'iya kabiri. Intambara ya Ruhekure yagabwe n'ingabo za FPR tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi 1990. Ubwicanyi bwajyanye nayo, itsembatsemba, jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwicanyi bwibasiye Abanyarwanda muri Congo guhera muri za 1996, n'ibindi n'ibindi. Nta mibare twifuje gutangaza yabaguye aha cyangwa se hariya, kuko itigeze yumvikanwaho mu buryo budakuka. Ahanini ibi byose byagiye birangwa no guhisha ukuri. Icyashyizwe imbere ni ikinyoma ku byabaye. Inkurikizi ni iyihe? Ni ubushyamirane, ni ukutoroherana, uguhangana bidashira hagati y'Abanyarwanda. Muri make ni ukutabasha kwiyunga bya nyakuri. Ku Banyarwanda bamwe hari aho bagera bakumva ari nk'amayobera ba ku Banyarwanda gusa, ku bandi ni amateka atarigeze amenyekana kandi atagomba kugarukwaho, ku bandi bitewe n'icyiciro barimo ni umubabaro batazigera bashira. Aha se twavuga ko ikita rusange kuri abo Banyarwanda n'abakurikiranira hafi amateka y'u Rwanda ari ikihe? Icyambere ni urujijo, ni ukwitana ba mwana, ni ukutavuga rumwe, ni ukujya impaka z'urudaca. Icya kabiri kinateye ikibazo cy'ingutu ni uko nta munyarwanda n'umwe ubifitemo inyungu, n'ubwo bamwe aribyo baba batekereza ku ikubitiro, ahubwo bose babihomberamo kuko bahora muri politiki ya ndamuke.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude Ganja Munyamagana. Icyo ku Ijwi rya Amerika tugamije ni ukumva buri wese buri ruhande, ni ukuganira no kumenyana kurushaho. Nawe niba ufite umusanzu tuzagukenera, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga kihariye. Inta ntangiriro y'ibiganiro byacu irahera kuri kudeta yabaye mu mwaka w'1973 hashize imyaka 47 habaye ihinduka ry'ubutegetsi hari ku itariki ya 5 Nyakanga 1973 mu gitondo y'isambi 5 nibwo uwari perezida Gregory Kayibanda yamenyeshejwe ko akuwe ku butegetsi yari yarabaye perezida kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1966 icyo gikorwa cyo guhinduka ubutegetsi icyayobowe na General Major Juvenal Habyarimana icyo gihe niwe wari Minisitiri w'ingabo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1973 nibwo abanyapolitiki bari ku butegetsi bwakuweho batangiye gutabwa muri yombi ni nayo mpamvu twifuje gutangira ibiganiro byacu muri uku kwezi nibwo byinshi byatangiye kujya habona hashyizweho umugenzacyaha kandi hagenwa aho bagomba gufungirwa muri gereza ya Ruhengeri ubutegetsi busa mu Rwanda bwahahinduye Musanze n'iya Gisenyi ubuhahinduwe Rubavu mbese Perezida Juvenal Habyarimana yafashe icyemezo ubwe cyo gukuraho ubutegetsi ashaka abandi basirikare bo kumushyigikira kubera iki hashize amasaha menshi abakoze kudeta batarabitangariza Abanyarwanda mbese imvururu zaranzwe mu gihugu zari integuza y'ihinduka ry'ubutegetsi abanyapolitiki bafashwe bari bangahe bahezwe iki bafungiwe iki baguye he bazize iki bashyinguwe he ibyo ni ibibazo abagize imiryango yabo n'inshuti zabo bibajije kuva kera mu mateka ya nyuma y'umwaka w'1973 kugira ngo dushobore gusubiza ibyo bibazo byose Ijwi ry'Amerika ryafashe igihe cyo gukora ubushakashatsi bwimbitse no kuvugana n'abantu b'ingeri zitandukanye twegereye bamwe mu bafatanyije na Perezida Habyarimana bakajya mu kanama kiswe komite y'ubumwe n'amahoro iyo komite yari igizwe n'abawofisiye 11 ubu abakiriho ni 3 gusa 2 muri bo bitabiriye ubutumire bw'Ijwi ry'Amerika bazadufasha kumva ibyemezo bireba na nifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki bazadufasha kandi kumva uruhare bamwe bagize mu ibura ry'abo banyapolitiki turebe uko imanza zabo zaciwe abaziciye n'icyo bashinjwaga abategetsi banyuranye bari ku Gisenyi no mu Ruhengeri igihe abo banyapolitiki bari bahafungiye bazatubwira icyo bazi icyo babonye icyo bumvise cyane cyane tumenye uduce tumwe na tumwe abo banyapolitiki bashinguwemo mu mpande zinyuranye z'u Rwanda abakekwaho kuba barabigizemo uruhare bakaba batakiriho Ijwi ry'Amerika rizifashisha inyandiko basize kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane bamwe mu bana babo banyapolitiki nabo bazatubwira uko babayeho muri iyo myaka y'igihirahiro n'umwete bashyira mu gushaka ukuri ikibazo cyabo nyamukuru ese ababo bazibukwa bate mu mateka y'u Rwanda mu gutegura ibiganiro Ijwi ry'Amerika ntibigamije kuzamura kabuze turifuza gufasha abanyarwanda gusobanukirwa amateka yabo akavugwa n'abayahagazeho ibyabaye bikaganirwaho kugira ngo ukuri gufashe imitima kwisana mbibutse ko mukurikira radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro muri rusanga mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze urararitwe buri munsi saa 10
nungiye kubasubuza kandi mbaha ikaze ku ijwi rya Amerika umunsi wa kane nyakanga umwaka w'1973 wasaga n'iyindi Kigali umurwa mukuru ndetse no hirya no hino mu gihugu muri za prefecture zose uko ari 10 biteguraga amatora ya za komite z'ishyaka rya MDR yagombaga kuba bukeye ku itariki ya gatanu ni nayo mpamvu abategetsi benshi batari Kigali bari wabo bategura amatora abandi bari mu biruhuko General Juvenal Habyarimana wari ministre y'ingabo we byavuzwe ko yari yiriwe iwabo irambura mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi kuri uwo munsi Perezida Grégory Kayibanda yamutumyeho intumwa nyinshi hari zagiye kumushakira Kanombe nizagiye kumushakira mu Kiyovu aho yaratuye tubanze twumve uko umufasha we aga te kanzi Habyarimana abivuga
ce jour là du coup d'état je dirais il n'était pas à la maison
kuri uwo munsi wo kudeta icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka ndambwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro nari narangije guteka ajya ku meza arangije ajya kuryama ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye
les gens ont commencé à défiler encore à la maison
yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana na we kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka ariko umuntu wa gatatu waje ari umusirikare arahatiriza avuga ko Perezida Kayibanda ashaka kumubona yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri Etat Major aragenda ntiyagaruka ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye
mukanya nababwiraga ko hari intumwa zoherejwe na Perezida Kayibanda gushaka Habyarimana zimwe zikajya Kanombe izindi zikajya mu Kiyovu reka duhere kuri Colonel Atanaje Gashake wari kapiteni icyo gihe muri 73 akaba yarayoboraga Escadron de Reconnaissance
Colonel Gashake murakaza neza ku ijwi rya Amerika muri iryo joro ni iki mwibuka cy'iryo joro byahinduye ubutegetsi mu Rwanda
muri iryo joro yewe nari kapiteni z'usumene hanyuma mu 21 ndi bari kuri sekretari jenerali ara perezidansi aza gutelefona ambaza ho ministre de defense ari kirere ya Habyarimana mubwira ko ndahazi kigura mubwira ko wagumye kumenya aho ari ari l'officier de permanence l'officier de permanence yari major de bicyura asomara hanyuma kiri ku jeure plus tard vers 23 jeure aza kongera gutelefona avuga ko yohereje abantu babiri ukajya kubereka kwa Habyarimana i Kanombe icyo gihe nari maze no kuryama ndabyuka ndambara ngeze ku muryango usanga imodoka irahari irategereje njyamo hari umushoferi n'uda konvayeri ngiye kwicara iruhande rwa konvayeri uye kwicara inyuma nako konvayeri abavuyemo akicara hano nicara imbere kubona umushoferi konvayeri ashyima yanjye turazamuka kone ntuyehe muri kariye wo ni puriso ngiye kuri korido kanada ngiri ofisiye do kanada ko ntari ntagira ikiba abyashakira baranyemerera nyira kuri korido kanada mbwira ofisiye do kanada ntiyinjiye gushaka Habyarimana i Kanombe turagenda tugeze imbere ya ikosi peyerimite ndababaza nti kuki mushakira Habyarimana i Kanombe kandi mwavuze ko mutazi aho ari ntibagira icyo basubiza njye noneho yamwe noneho ikatwa tunyiringuwe hano mu Kiyovu kibwaso gikano baranyemerera bazugari yaho baranyemerera cyayo bizubize yo dusanga cyari mwana ati muzo kayira hari n'uru tubaza ntuza imvamo nako yewe imbazo umukozi warangwa umushobwo niba musambu niba ari isimbizi atarahari atari kuyaryana noneho ni mu byutse arabaye ufereza ngo aramushaka akomeza kuvuga ati kwese ati yaryamye noneho igihe tukivuga rero habyarimana abaraje mbona ari ku muryango na penywara ku muryango yari muri penywara noneho igihe aramubwira bavuna aho ngaho abandi modoka twabwiye mu modoka babaye babageze bati perezida gushaka jiyaje ubwo we yaravuze ati kigiye kwitegurana nta kindi tuzakindi bamubwiye nta kindi ntacyo bamubwiye noneho basubiza mu modoka shora modoka turagenda dusubira mu kuri dogarde kubwira perezida dogarde ko ngarutse barajyana bangeza mu rugo hanyuma ubwo dutandukana ntyo nagiye kuryama ningira mu buriri Jemana, jenari majo, I'm going to go to the hospital. Akiyoki kira ubutu inike anarete ndagenesha anarete hagati ngaho ije yabaye noneho mwe kugira ni kimwe cyo kuba anarete ati akurikira plan de face sur la vie ndi ubu plan de face sur la vie ndi ngo ni bizura prévu tout le temps kuko ndibona si ntabwo bazi igihe uko byo kugenda ariko ni prévision zibaho mwinshi yose izo ntuza buri nice yari ifite ntuza so secteur izo ntu nshyira abasirikare banjye muri secteur yanjye nta kindi inziho ibi rolandome ndo kuva rero kamaradura revolusiyo mbasiye kontra mbasiye kumiriki voila
murakoze cyane rwose kutubwira uko byagenze muri iryo joro hari akabazo kamwe nibaza uvuye kuri Etat Major cyangwa se reka mve kuri 5 juillet aho Kayibanda yari atuye ukagera aho Habyarimana yari atuye mu Kiyovu ko atari kure kuki batari bamanutse n'amaguru ngo bajye kumurebayo ikindi kibazo nibaza mu mwavuze yuko mwasanze yambaye peignoir yaryamye ndetse yakabyuka
ntabwo twasanze yambaye peignoir uje ni kinesi ntabwo twasanze yambaye peignoir yasohotse yambaye peignoir
ivada yari aryamye arabyuka ndetse ntiyashakaga no kubyuka
sinakubije niba yaryamye ariko tukibije kije nuko yamubonye yambaye peignoir
ubwo nibyo dufata naho nari ngiye kubariza ikibazo muri makeya iyo muri iryo joro Kayibanda adatumaho Habyarimana n'iriya kudeta ntabwo yari kuba inite yanyu mwakomandaga icyo gihe ni iyihe
escadron
de reconnaissance pour défendre la ville ubwo se mwa aho mwafashe muri iryo joro ni hehe ni Radio Rwanda ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ni bank kugira ngo abantu babyumve neza
Radio Rwanda na banki nasiyonale ele minisiteri ele fuwa nzira ziva muri Kigali zinjira muri Kigali
nta ngabo zoherejwe ku kurinda kwa perezida wa repubulika muri iryo joro ndavuga kwa perezida Kayibanda
amategeko
Nari mpani mwamge yaje ndagenda ani nabona kureba ibagomba kuba bagiyeyo ariko kabonza cyangwa ngo nikanaka
abantu bayi ari amakuru yakunze kuvugwa yakunze kwandikwa ubu bwose ibintu mubushyize ku murongo mbere bavugaga yuko abantu yuko mwoherejwe gushaka Habyarimana ikanombe ariko ubu ngubu birumvikanye yuko ahubwo mwamusanze mu Kiyovu yuko atari Kanombe
no bajeje Kanombe ariko njye mbabaza kuki bagomba Kanombe tabanje ngwa banyemera kutujya banyemera kutujya yo tumusangaye njye mbikara musiragiye yo kubera ko ariko muri boro muri boro bya kibira ya eri ibaye bakure ihari kujya kumushaka Kanombe
mbese uko Habyarimana mwamubonye muri uwo mugoroba ariwe mumubwira ubutumwa bwa Perezida Kayibanda nuko mwamubonye muri Eta Major ababwira ati ni mushyire mu bikorwa gahunda yo ku yo kurengera ubusugire bw'umujyi icyo gihe mwigeze mubona ari umuntu wari ufite ubwoba cyangwa se wakoraga ibintu yari yiteguye kare
yewe sinakubeshye bakubwira ko agomba kwita Kayibanda nabonaga ari umuntu umeze nk'abandi niwe ugomba kwita umutware
we
ariko nyine avuga ati mutegure yoza plazanyo donde fa zora vide ubwo nabona kare ahite kare hurane ari gatongo ari kumusenga ase tuye ari umuntu ushaka kudefana
hari hashize iminsi mu Rwanda havugwa nk'uko utari mwiza ndetse abasirikare bari bato bari bamaze iminsi bo basa naho batakambira jenerali majoro Habyarimana ngo hari na tracte yanditswe yitwaga SOS mu jenerali ngo dutabare jenerali iyo tracte mwarayumvise mwakuyabayeho uko abantu bamugiraga bati dutabare ubutegetsi buhinduke ko ntacyo ukora
yewe iyo tracte SOS nigeze nyibona je n'ubu sinzi nayibona mbare tuga ariko n'ubu sinzi nayibona sinzi n'abayanditse
wari ofisiye umuntu w'umuofisiye burya aba ari umuntu mukuru aba ari umuntu ubona kure aba ari umuntu wize usobanukiwe mwabibonaga mute mwabonaga ubutegetsi Kayibanda kibufite cyangwa bwaramucikaga
yewe ibyo mwese nakubwira ngo ntabwamucika kera nuza nuko nyine ibyo bintu byabaye kuri stade ntabari ubyitevuye ntabwo uzi ko byageze yewe n'ibyayikurikiyeho uwo muntu wagiye ngo twumvise kuri mikoro yikure mvuze perezida haravuze amagambo yavuze nawe ushobora kuyikwiye kuyakorera umuntu uza muri mwendiskubiye byabaye ntabwo twashobora kubyegereza cyangwa tugiye mu kigo ngo ubutegetsi bukamucika cyangwa uko
mwigeze mumenya mwigeze mwumva irengero ry'abantu bafashwe muri 73 mwigeze mubimenya
oya aho ngaho se nabakubeshye rwose kumenya ko bantu bapfuye twabyumvise nk'uko abantu babyumvise ariko bati bari barapfuye sinakubwira ngo
abana bakomoka kuri abo banyapolitiki batazi ko base bapfuye batazi aho bahambwe mwebwe mubitekerezaho iki iyo mumvise ibintu nk'ibyo ngibyo
nawe wabyumva ufite iwawe niyo yabaye muri prison wamenya ko apfuye ukamenya ko yahamba cyangwa aho yahamba cyangwa se wakubwiye impamvu ye ubwo rero ibyo ari byose abantu ubwo igihe cyo kubabaza iyo simbizi ntibabwira ko abantu bapfuye babwiye ko bapfuye bagenda aho babashyize ni simbizi
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko General Major Juvenal Habyarimana yakiriwe na Kayibanda muri iryo joro, ubwo twashatse undi muntu wabitubwira kubera ko magingwa ya amakuru yose yatanzwe na Habyarimana ubwe kandi nta muntu bari kumwe. Mu bana ba Perezida Kayibanda nta n'umwe washoboye kugira icyo tubwira ku bantu bavugwa ko bari wabo muri uwo mugoroba. Ariko Jean-Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza mu Bubiligi yari yaje mu biruhuko mu Rwanda. Kuri uwo mugoroba yaherekeje se wari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, bajyana kwa Perezida Kayibanda. Bwana Nkezabera, coup d'etat iba wari ufite imyaka ingahe?
22 nari mu mwaka wa mbere wa universite.
Birumvikana rero yuko Jean-Marie Vianney Nkezabera yari umusore mukuru ari mwaka wa mbere wa universite. Muri iryo joro coup d'etat iba wari he? Wari i Kigali, wari i Butare, wari i Gitarama?
Nari i Kigali, nari i Kanombe wacu kwa Mupira.
None iby'iyo coup d'etat yarayibaye wabimenye ute?
Coup d'etat iba babivuze kuri radio, niho twabyumviye mu gitondo communique yabo.
None wowe so ukubyara papa wawe icyo gihe yari afite ubuhe mwanya?
Yari minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi na perezida wa MPR anota muri prefecture de Kigali.
Kugira ngo byumvikane neza, Jean-Marie Vianney Nkezabera nagutumiye kubera yuko mfite amakuru nshaka kukubaza kugira ngo umbwire icyo wumvise. Mfite amakuru ambwira yuko hashize ibyumweru bitatu coup d'etat ibaye, uri muri vacances, Paul yari ministre w'ubuhinzi n'ubworozi, perezida mushya Juvenal Habyarimana aramutumiye, uramutwaye mu modoka mugezeyo baganiriye iki?
Bari byo baganiriye ku byabaye muri mugoroba wo kwa kane kugera kwa gatanu Nyakanga babigarutseho. Kuko kuri uwo mugoroba nyine data agiye kwa perezida Kayibanda nawe, ariko ajyanywe n'ibindi. Yagiye ajyanye na Kanyamahanga Charles na Mwambutsa wa Zisirafi, uko ari batatu bari bagize biro y'ishyaka muri prefecture ya Kigali. Hari ikibazo bagomba kuvugana na perezida w'ishyaka, perezida Kayibanda nyine, kubona kwa hari amakongere azaba kugira ikitanye na kongere ya prefecture kuba mu gitondo uriya ku ya gatanu Nyakanga. Hari ibibazo bagomba kunonosora. Donko barabivugana birangiye bagiye kugenda, perezida abwira data ngo nasigaraho, abandi baragenda hagati aho, abantu bandi hari abandi b'abaminisitiri baje noneho bamaze kuhagera. Ariko icyo gihe nta baminisitiri benshi baje, bose barabigitarama nanzana nawo ku Kibuye. Ariko papa abinsobanura bukeya aho agarukiye avuga ati twageze kuko hari amanama yako muri bubiri za prefecture zose, abo mu bandi maprefecture bari bagiye iwabo kubera ayo manama y'amakongere y'ishyaka. Noneho icyo gihe muri iyo nama perezida abereka igipapuro, sinzi uwagiye ngo agisome, baravuga baranavuga ngo nta gisoma ngo iki kintu gitukana na data wagifashe aragivuga ati kuko ataryo wabyanditse aragisoma. Icyo bitira OSOS mu general yamaze kugisoma, kuko bavuga ko ari we bacyohereje batereka bamushake, perezida asaba ko bamushaka, atuma kuko bamushaka ngo baramubura bigize ikintu. Noneho papa nawe atashye, twari dutuye Kanombe agera mu rugo umushoferi we asigara yaratubwiye Kicukiro i Remera Kicukiro ku muhanda waho. Noneho ageze mu rugo arambyutsa, turajyana tujya kwa jenerali Habyarimana arataraba perezida kumubwira kwa mushaka. Tugeze ku muryango ntabwo badukinguriye, twari gutahiye mwitondero nibwo coup d'etat yabaye.
Mwebwe mwagiye kumushaka i Kanombe
kugira ngo tumubwire kwa mushaka?
Ariko mwaba muzi n'imbera yari Kanombe cyangwa yari ahandi?
Icyo tuzi uko bidi nawe yabivuze ndi mpari abwira papa we nuko yari yiriwe iwabo ngo ategura ubukwe bwa murumuna we bwagomba kuba mu kwa munani, ngo hagahagarukiro nibwo bamuyashoboye kujya kwa perezida.
Yaba yaragiye yavuye i Kanombe cyangwa yavuyeyo avuye mu
cyuko? Icyo gihe ntabwo yavuze detaye.
Ariko se waba wibuka niba icyo gihe yaravuze ko yageze kwa Kayibanda?
Njyayo ndi kumwe na data, ntari n'ubundi yari yamwakiriye mu biro. Yavuze ko ati nibyo yari yamubwiye ko papa yabimbwiye dutaha avuye mu biro byaje, arahe no mise cyumwe kuje tibaye arimubwira none ugere ko ibyo navuze ibyo mvuga nibyo niyumviye nyine nawe nange turi kumwe turiwe mu rugo ikanombe avuga nyine ko yahageze kwiza kumwereka icyo gipapuro kumbwira ngo nigicare mbere yo kwinjira yinjira yabonye ngo kapiteni Bizimana yinyabije mu miryango ugana muri za koridoro zo mu nzu imbere amaperezida arambwira ngo nicare noneho amuhereza igipapuro ndaragisoma icyo kidokuma se niba urupapuro rumwe cyangwa ebyiri arangije kwesoma arambwira ati urayizi gatoya turabeshya ariho ngo icyo gihe perezida Kayibanda yari yakomeza kugenda akagenda akavugana n'umuntu akongera akaruka ngo ntabwo yigeze yicara akomeza gusirikira muri sa dota akajya ajya kuvugana n'umuntu noneho ngo natangiye kugira ubwoba kimwe agiye kuvugana n'umuntu sinara agasohoka agiye ngo agafata imodoka ye ngo agereze imbere ya zero arasanga ntariko arakoze mu mifuka ngo agira ngo agiye gukora muri koruveri ngo amurase aratubwira ariko nongera ati nyuma naje kwibuka ko ntariko n'ubundi akunda kuba afite ukuboko mu mufuka w'ikoti rye
ariko ntawamurashe
icyo gihe ntabyavuze rwose nari mbibereye ntazaje byabihabibereye bavuze byinshi nyuma byarananangaje batangiye kwibuka ko gi nabyiyumviye n'amatwi yanjye ariwe ubyivugira
oya navuganye na Koloneli Serubuga nawe wahise ajya muri Eta Majoro aravuga ngo generali yamubwiye yuko ngo bamurashishije agapistole gatoya ariko wowe wivuganiye na wumvise ibyo perezida yavuze yuko ntawamurashe
ariko nabyiyumviye rwose n'amatwi yanjye kandi arabamuteze ushaka gutega umujinda ntabwo wabigira gutya n'abasirikare icyo gihe bateguye ikintu nk'icyo ni ubwo ko n'abasirikare bamwe babaga ku muryango wo kwinjira bagomba kuba babateguye kugira ngo bamubuze gusohoka nta byigeze biba rwose siva ikurikije yaratubwiye icyo gihe kandi se muri icyo yari kutubeshyira kumva uko kudeta yavuzwe bavuga ngo bari bagiye guta u Rwanda mu rwobo kuduta mu rwobo ni icyo cyakomeje kuvuga gusa ariko igihamya nta cyangiro bagomba gutangira kubishaka gusobanura ibyo rero babongeye mu gutyo niba ukaba perezida Habyarimana atubwiye yabwiraga papa baganira nuko yavuze ngo abantu babateguye ibyo bagira ngo bamuteranye na perezida amwirukane amukureho ariwo ngo na nyuma ngo nawe bari kugeraho bakamukorera kudeta bakamugezayo
awe
nuko yaratukwa yarakaba yakongeyeho si ikindi nshobora kongera ni uko nyuma nkuye nyamame varite yari majoro icyo gihe tubiganira ambwira ko ubwo papa yavuye kwa perezida araza agiye iwacu Kanombe aramfata tujya kwa jenerali Habyarimana nyamame ambwira ko bari muri polisiyon deja ko yatubonye tugenda tunagaruka noneho genda banibaza kuva umujyi Kigali ugera i Kanombe iwacu nta gice kizaha gihari baje direkita none se hagataho Habyarimana yari yabonetse bavugana na perezida abona igihe cyo kujya gukora muri Eta Majoro n'abantu bari muri pozisiyo muri icyo gice cy'izaha gihari ni ukuvuga ko bishobora kuba byanatuguye imbere yabyo si byiza majoro nyamama bimbwira na Hussein Kiba icyo kintu ndakibajijeho ntawe nagitinzeho ariko nakibajijeho kubona ko papa avuye muri residence presidentielle ariya kuri plateau aje direct i Kanombe undi hagati aho babonye jenerali Habyarimana baravugiye kuvugana uyeyo wasubiye muri Eta Majoro gutegura ibyo bintu bidakorwa mu minota itanu ariko hanzibata ngo bari muri pozisiyo nyamajoro yamubwira ko yatubonye tugenda akadatubona tugaruka
ubwo hari sangahe
ajya kuri ka Kanombe
ubwo hari nka sangahe
amasaha sinyibuka ariko bwari bwije kame kwa kiranza ayo masaha uko ari kose papa yavuye muri iyo nama aza direct ahandi yanyuze umushoferi we yamusigaga ku muhanda harya yari atuye munsi y'umuhanda hagati ya Kicukiro na Remera ntabwo niba hari abantu bari muri pozisiyo hari ibintu byari byateguwe na mbere nabwo
uratekereza ko urwo rupapuro rwa SOS mu jenerali yatarumwereka yenda atari kugira igitekerezo cyo gukora iyo kudeta
ntugiye uko yabivuze nicyo kubera ko yari yagize ubwoba yabonye ko kuko hari abantu babarwa bamubwira ngo nakore kudeta ati bagomba kuba yagize ubwoba nyine agaba uko yabinjije yagize ugari kwa president noneho nawe ahavajya afata decision
Ijambo rigane nkizabera ntabwo nshaka kwifuriza umubyeyi wawe ikintu kibi abantu benshi baba komoka mu maprefecture ya majyepfo y'igihugu muri iryo joro barafashwe barafungwa abandi bafatwa nyuma nabo barafungwa papa wawe ntiyafashwe niyo mpamvu nabanje kwisegura ko atari byo mwifuza simwifuriza kuba yarafashwe ari kuzi impamvu atafashwe mu gihe abafataga abandi
uyizi uko nabandi bose ntabwo wafashe mu maprefecture yose bibanze cyane ku ya gitaramo akomeza ikibungo cyangugu za kuyengera igisenyi abafashwe n'abanyagitarama nanzana naho uko ikibuye ahari sinibuka niba aryo kapiteni Bizimana
yari minisitiri w'ubutare
abandi nabo mbuya donke kwitura bafashwe icyo gihe kandi n'abandi tegera bo hari n'abafashwe nyuma bo nyine b'abanyagitarama bafashwe muri iryo joro hose n'ubona nanjye nkibazaho uko koma ukuntu bishoboka kuba no mu rubanza rwawe batarabitubwiye ngo byibuze n'ababo bashobore kubona imirambo y'ababo
Washington ijwi rya Amerika
reka twongere dusubize inyuma gato General Habyarimana avuye kwa Kayibanda akajya mu biro bikuru by'ingabo z'u Rwanda Etat Major yahise afata icyemezo cyo gufata ubutegetsi amakuru yatanzwe n'ubutegetsi icyo gihe nuko yahise ahamagara abasirikare bari hasi akabashinga imirimo umwe muri abo ni Colonel Laurent Serubuga kugeza mu kwezi kwa gatanu muri 73 yarashinzwe administration n'abakozi ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu ajya muri ministeri y'ingabo z'igihugu aho yashinzwe gucunga ibikoresho no gucunga umutungo reka tumwumve
yahasanze abantu benshi bicaye ando ministeri kwezi kwa ni uko yatubwiye kuko ntabwo twari tuhari bamwe n'ibyo yatubwiye nibyo njyewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze ku kuterana noneho ahubwo yasaze Kayibanda ari utazi muri abo bari bahari rero batangiye kumukwena nyine noneho hanyuma umwe aba yamusimbukiye kumufata nimuvuga danza nyira ya kisodojido amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraza ariruka abambe arasohoka yihuta onje na ubwo abunda buri kaje se munuza ni wo warufite imbunda siroma ni wo yarasaka nibyo njewe nibyo president Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade
none muvuga yuko sayine mu masaha ine ariho yabahamagaye ageze muri Etat Major mwebwe mugeze muri Etat Major mwagiye n'amaguru mu musangayo mugeze muri Etat Major mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye ari nkuzi iyo coup d'etat yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana
nageze muri Etat Major musanga ninjira muri sekretariya sinzi bari warigeze ujye uhagera muri sekretariya niho bambwiraga bati si dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro ni ahantu rero nari nsanzwe nkorera nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira en fait icyo mwita ngo mwisego yari yayiteguye cyangwa irapurira decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabakika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision c'est devenir au coup d'état la décision à laquelle nous sommes associés et nous a associés en fait des officiers supérieurs
oui ça ikintu nshaka kumva nkubwo ngubwo hageze rakubwiye ati ndagutse ndarusimbutse none nagira ngo dufate no responsabilité dufate igihugu
no yarambwiye ati j'ai pris la décision nanditse ko nari narageze muri ministère de la défense mvuye muri Etat Major donc arambwira ati subira mu biro byawe none hatukora iki
hari bamwe nk'abari bashinzwe batarondo reconnaissance abyete mugende muhagarare hariya mujye kuri radio mujye kwa Kayibanda mu mufate za ministeri zinizi ntamwe icyo babashinze mu mugoroba niki
tonka yambiye ati subira mu biro byawe byaje biro tonka tamaje ni woruganize ku buryo buri muntu wese abafite cyashinzwe ari nabwo yambira ati umenye ni dore nava ninge wabikoraga none nari nashyize abasirikari hari ya rentre dore tamajor usanze ho babapeye mu bari hamwe na ofisiye d'ordonnance wanjye atubwe niwe ugiye kuba organiza noneho rero ati ndomba vuzare dirije mu gihe ndi muri ibi bya ibintu bya burugu ora kontrola centre de transmission aho rero ni wowe nzi batamva centre de transmission ni hanyura amabwiriza yose amategeko yose ya itamajo abikirizi imitezo n'interiyera ati uyi kontrole uorganize na service uko zari zihari uko bari bari do service bari basanzwe babadesinye donko nta message yagomba guhita nayibonye cyangwa muhabe order igenda general tayibonye ahereza unite the message zohereje nige agomba kuzinyuzaho kugira ngo nere kumwa ankombra vite tuntu twa detaye etc noneho niho yambwiraga ati nshaka umuntu w'i Kanombe wo kugira ngo asane tumuhe orudere yo gusona lefte niho yambwiraga ati nshakira pilote derikobuteri experimente kugira ngo ajye kushaka Kanyare ngo kumwumva n'ibindi ubwo byagiye bikurikirana shakufa ko yibutse ikintu akambwira cyangwa njyewe nagira nkamubwira
byumvikane yuko nk'uko nguko yabwiraga ati mu gihe muhereza ujya gushaka Kanyarengwe muri make Kanyarengwe nta ndwara azi ku kudeta yabaye Habyarimana yakoze kudeta abwira abantu akimuze dufatanye
ariko erega bamwe baravuga ngo yateguwe ngo ni det ya ira prise la decision noneho ira associé les officiers supérieurs hanyuma abandi les autres commandants d'unité abaha ibyo batashe bagomba gukora
Rwanda abanyarwanda kazi nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese none kikaba cyare gitekamye mu mahoro nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri bamwe ngo nabahariya abandi ngo nabahariya u Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda gukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe wari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago utari duteze kuzavamo abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere ingabo z'igihugu zarumviye zarihanganye bihagije ariko ntizishobora kubona igihugu cyacu gipfa biteye isoni kandi zarakirwanyeho ubudahwema ingabo z'igihugu zigizwe n'abana b'u Rwanda rwose ntizishobora kwemera ko igihugu cyacu kicagagurwa nk'aho kitagira ba nyiracyo zishobora kwihanganira ko umunyarwanda yakwanga undi kubera ko batava hamwe. Iyo mipaka bamwe bashaka gushinga ntituyishaka, ntawe tuzabyemerera n'umwe. Aho yava hose Rwanda ni rumwe kandi rugomba gukomeza kuba rumwe. Kubera ibyo byose tumaze kubabwira, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ingabo z'igihugu ziyobowe na nyakubahwa General Habyarimana zemeje ibintu bikomeye bikurikira. Icya mbere, amatiku ya politiki arahagaritswe mu Rwanda hose. Umuturage wese ukunda amahoro niyikorera imirimo ye, yime amatwi ushaka kumushyiramo ayo matiku kugira ngo amuteze ibyago. Icya kabiri, guverinoma yariho nubwo ntacyo yari igikora irahagaritswe. Ba secretary general bashinzwe gukomeza administration mu mahoro batareba ngo uyu ni uwahariya na hariya. Icya gatatu, hashinzwe komite igenewe kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu. Iyo komite niyo izakora imirimo ya leta kugeza igihe amahoro azatengamara mu gihugu kikongera kwihitiramo abategetsi badashaka kugitatanya. Iyo komite yitwa komite pour la paix et l'unité nationale. Icya kane, ubutegetsi bwa za prefectura bushinzwe abakuru b'ingabo z'igihugu bari basanzwe muri ayo ma prefectura. Ba burugumestre ba za komine bazakomeza imirimo yabo yo kuzamura abaturage. Icya gatanu, inzego za parti zirasheshwe. Icya gatandatu, inteko ishinga amategeko irasheshwe. Icya karindwi, komite pour la paix et l'unité nationale irashaka amahoro, ntiyifuza ko hagira igitonyanga cy'amaraso cyameneka. Icya munani, abanyamahanga bakomeze mu mahoro gukurikiza amategeko. Icya cyenda, amasezerano u Rwanda rwagiranye n'ibindi bihugu na ONU cyangwa se n'indi miryango azakurikizwa. Iyi komunike itanzwe na ba officier superieur bagize ubutegetsi bwa Garde Nationale: General Major Habyarimana, Lieutenant Colonel Kanyarengwe, Major Sekarije, Major Benda, Major Ruhashya, Major Gahimana, Major Munyandekwe, Major Serubuga, Major Buregeya, Major Tibitura, Major Simba. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda n'Abanyarwanda bose. Amahoro nagwire mu Rwanda hose.
Nguko uko Abanyarwanda babwiwe ko ubutegetsi buhindutse mu gihugu. Umwe mu bagize komite y'ubumwe n'amahoro, Colonel Aloyse Simba, ari kumwe natwe mu mwaka w'1973 yari komanda w'ikigo cya gisirikare iki Kanombe. Avuga ko nta mugambi wari uhari wo guhirika ubutegetsi, kwa ahubwo General Habyarimana yabufashe akabasaba kuza kumushyigikira.
Abantu bakaza mu ama mu mashuri gukora premier promotion se tabantu bari kigali ureze habitare pana na rwasha bo dozie munayo banyanaji bari kigali genda se rubuga na banyanaji bari na imanu abandi nabo bari hanze bo urumva umwe mu bari yabaga mutari cyangwa se ibinde kuburyo nawe ndumva bayiteguye uko ahubwo nyine yenda ahubwo ati byatumye biba nako konda abantu bari bikose bari baragiye ubwo rero ntabwo yateguwe bari bwose hari ibibazo bane abanyagitarama bigeze kwibaza bari babyibaza korotare kuko basanze bari beshe bo yewe nakubwira ko mo asya kandi nanjye naje muri uko ofisiye navuga ko banyitumye nduga nubwo bashari kugega bavuga ko ndumwe mu banyenduga undi wari umunyenduga ari munyandekwe baramuhamagaye ntiyaboneka mbe muri ejo zose baje gushyiramo abanyenduga nyuma kuko bari bafite indi mpanyi mu bwenda foromasiyo siro umusirikare bavuga ko umusirikare atari ngo nta kazi karimo nta bwenge bubamo ahubwo ubwenge wazajya muri za universite bakazategeka abo twaganiriye barambwira ngo nigende umusirikare nta kazi karimo bwa bwenge abenshi bageze inerere ariko ko komansiye abaganda nabo bageze hamwe mushoze wakozeramemerere rezugande uri baganda rimure baganda ni abanyabwenge cyane ni n'abahanga ariko nta muperezida bigeze babona ari atini niwo muri ndoro ba museveni ni abantu hakurya abanyengure nubwo nta baganda babatiye kandi ariko nibo bize nibo ba universiteri ba mese ba dogiteri n'abandi bose nubwo n'igitaramo habaye sentenari yo kugira ngo bitegure hari baje kwiganira konse bitinzemo bazana abasirikare benshi muri senkiye mu poromosiyo
besitizetetetetotaibyo
bazabomba bwira nyine uko ibibazo byari bimeze uko bigeze gushaka kayibana yigeze gushaka guhindura ariko ayishaka guhindura nanjye ubwanjye ntigeze ambaza ku buryo nanjye ntigeze namugira n'inama ariko yigeze kumbaza niba kapiteni Bizimana yaba shebuta majoro mubwira ko bidashoboka nta kapiteni waba shebuta majoro yari ba koloneli na ba majoro nyine amveka aho ngaho niho rero bakoze rondo rero jako bajya gushaka solisiyo kugira ngo uwo mukapiteni ashobore gutegeka niho birukanye abantu babirukanye bamuhereje gukora mu gisivire kugira ngo nyine asigare abantu bafite bari ku mwanya ungana n'uwo kapiteni washobora gutegeka yashobora kuba ariho abantu bari basigaye ku kigali purante koma ni yewe rero komo bamvonzeraga komo umunyenduga yenda kumva ko bashobora kundonda hanyuma ruhashya yari umututsi nta kibazo nawe yari ateye yari kimwe nanjye bakabona ko Habyarimana atakora kudeta wenyine nicyo cyasomye bajyana abandi ubu ni uko situwasiyo yari imeze.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nkuko mwabyumvise mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'abakoze kudeta, ntacyo bigeze bavuga kuri Perezida Kayibanda. Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ko yasabwe kwemera ko avuye ku butegetsi kandi agashyigikira abamukuyeho. Arabyanga. Icyo abanyarwanda bamwe bamenye nuko yaje koherezwa i Rwerere mu prefecture ya Ruhengeri kugira ngo akomeze abitekerezeho yanga kuva kwizima. Colonel Laurent Serubuga arabitubwira. Woherejwe gutanga ubwo butumwa ni Kapitaine Leonidas Rusatira, yari umukuru w'ibiro bya Minisitiri w'ingabo icyo gihe yari General Juvenal Habyarimana. Leonidas Rusatira ubu ni General uri mu zabukuru. Colonel Laurent Serubuga aratubwira ubutumwa Rusatira yashyiriye Perezida Kayibanda mu gitondo cy'uwa gatanu Nyakanga.
Abuteri bamwohereje kujya kubwira Kayibanda ko ingabo z'igihugu ziyemeje guhagarika imidugararo.
Uwo ni General Rusatira
batumye. Icyo gihe komite pour la paix niyo ya ari patajanzwe kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuha les avantages da se president ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntabwo twamwigiza y'abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusatira nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita na none mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
oya ibyo ntabwo mbizi nawe urumva ko hari za mesaje za perezida yatangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifoto reko akorwa iki akaba ari we w'egizekita
ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa i Rwerere
hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenze ibyiza no kumushyira areze akabitekereza noneho azajya umwohereza w'intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki tuziye icyo kuma izavantaje n'icyemezo tuzafata
hanyuma se ko ibyo bitaje gushyirwa mu bikorwa ko yaje kuvanwa i Rwerere nyine ajyanwa iwe akanacibwa urubanza ibyo ngibyo byari byavuyeho ntabwo mwari mugishaka kumuha icyo cyubahiro
mubwira ko za proposition zose yazanze
ariko mwamuhereje i Rwerere ajyayo none se ageze i Rwerere izo ntumwa mwazimutumyeho
zagiye zijyayo nini perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje yankora indi ntumwa yagumye kubyanga
Kayibanda yanze kuva ku butegetsi kandi yari yarabuvuyeho ubwo se yari kubyanga gute yari kubugarukaho ku ngufu
we kwa kugira ngo arokonese l'action salvatrice des forces armées
mwamusabye kwemeza ko habaye kudeta kwa yemera ko yagombaga kuvaho
oya ko avuga ati ko igihugu cyari kiri mu mudugararo ikomeye noneho ingabo z'igihugu zifata bambe zifata icyemezo cyo kugira ngo zibihagarike ibyo ndazishimira ko za icyo gikorwa cyazo noneho njyewe nahisemo kwegura
ariko se ubwo mwumvaga mwebwe mutamusaba ibintu bikomeye ibyo wabigusaba wowe wabyemera umuntu yakubwira ngo umuntu akubwira ati wanyi
nicyo cyemezo twebwe twasabye ko azakomeza ankontakte kugira ngo nibura tushobore gufata icyemezo definitive kuko harimo bamwe bo bari kategorike bati nta kindi tugomba kugera ubwo yanze tuto au départ hari abavuze bati kame mu kumukuraho n'ibintu yakoreye abaturage ibyiza ni uko twebwe twamusaba ubwe akaba ari buvuga ati je me retire je salue l'action des forces armées abitera ishoti
igice cya mbere cy'iki kiganiro ni hano kirangiriye ku cyumweru gitaha tuzakomeza twumva uko abo banyapolitiki bafashwe mu bise uko abakoze kudeta basabye perezida Kayibanda kwemera ko avuye ku butegetsi muzumva ko n'abaminisitiri basabye kuyoboka kugira ngo bahabwe imirimo muri leta nshya muzumva ababyanze bakabifungirwa n'ubuhamya bw'abana babakomokaho mbashimire kuba mukomeje gukurikira ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus Station.